Lazima ni win, hata kama yaka kwenye way. Na usiku na kuja mademon chawi, wanga unataka ni pate. For sure, bado na stop, kuta ni kuta juu on top. Mafo, wanga meja, hey, wangu wameavaga. Kama unajua, unajua tu kama ujui, ujui, ujui tu. Boda ni mevuka mbali, squatchi mwanangu, tanto Scooby Doo. Kama una hate, na hate tu, kama una love, I love you too. OG codes, yeah, we keep it true. Movement like a soldier, 26 number na nipa order. Mbua kutoka umesha bariki wa umeoga. Na chana kila boda, kila chocho na kila kona. Na wakimbiza wanaona, wame kwa mana wanaona.
Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Ukituna batan tunabo, tuko very, very. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Ukituna batan tunabo, tuko very, very. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege.
Mayday, mayday, airport control, tell him we made it. Siko na begi, niko na kadi, niko na bebe, bebe. Stanti zangu, over 18, mabusu kede, kede. Toto flani, vi mtumbadi, uno ni gwede, gwede. Kwenye vita, unataka peace, kwa demu wako, unataka ode this. Yani tata, tataka mabis, na mpige kibunda, na mpige na kiss. Na unajua tukilenga to miss, you ain't getting it better than this. Naponiona, ndo niko na office, tuko na steak, mifupa kwa fisi. Bebe, belea, ziko mezani, naelea tu kwenye mjani. Unaisi, naelewa, unachosema, kumbe mwenza. Kona chula ramani, mkise mabole, mtoka zamani. Mkise mabif, haba amani. Haters, wamesha kata katani.
Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Ukituna batan, tunabo, tuko very, very. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Ukituna batan, tunabo, tuko very, very. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Ukituna batan, tunabo, tuko very, very. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Ukituna batan, tunabo, tuko very, very. Mayday, mayday, mwule wa pesa payday, payday. Mana mishu zangu zwezi bro, uko lege, lege.